Imana itugirire ubuntu muri iki gitondo, mbere yuko duhindukira tugatumbira umwami, tukanamushimira kubw'ijambo rye yadusigiye. Ndashaka gusoma mu butumwa bwiza amagambo tuzi, ni ijambo twese tuzi, ariko ndashaka kongera kurisoma. Ubutumwa bwiza bwo muri Yohana mu gice cya gatatu, ni ijambo tuzi neza. Yohana gatatu ku murongo wa mbere, hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, "Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe." Yesu aramusubiza ati, "Nukuri, nukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana." Nikodemo aramubaza ati, "Mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa?" Umurongo wa gatanu, Yesu aramusubiza ati, "Nukuri, nukuri, ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa n'uko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri." Murongo wa munani, umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramusubiza abaza ati, "Ibyo byashoboka bite?" Yesu aramusubiza ati, "Ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli, ntumenye ibyo? Nukuri, nukuri, ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya." Murongo cumi na kabiri, "Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute?" Cumi na gatatu, "Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza mu isi." Mu gifaransa ngo, "kandi uri mu ijuru." Murongo wa cumi na kane, "Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho." Murongo cumi na gatandatu, "Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho." Murongo cumi na karindwi, "Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe." Murongo cumi n'umunani, "Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho iteka, amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege." Cumi n'icyenda, "Kugucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi." Makumyabiri, "Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana." Murongo makumyabiri na rimwe, "Ariko ukora iby'ukuri ni we uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare, kuko byakorewe mu Mana." Turageza hano iri jambo ry'igiciro ryera rwose. Mu ruhande rumwe biratangaje, ubundi ntibyumvikana kubona, ntibisanzwe kubona uko umwami yabwiraga Nikodemo hano. Ejo nimugoroba twumvise mu kibwirizwa, twasobanuriwe uburyo mwene data yifashe ari hariya yumvaga umuyaga kumva guhuha kwawo akabona kunyeganyega ntabwo ntamenye icyo agiye kubwirwa. Hano turabona umwami wacu abwira Nikodemo ati wumva neza umuyaga uri hanze uhuha ukabona ibyo ukora ariko ntuza aho uturuka ntuza aho werekeza. Ni nako umwuka w'Imana bimeze, uhuha aho ushaka ukajya aho ushaka ugakorera muwo ushaka. Yarahamagawe anabwirwa uburyo yagera ku byo yizeraga. Ibyo twarabyumvise, yamusanze ari mu ijoro aramubwira avugana nawe, hanyuma abwira que tu fais que tu accomplis nul ne peut les accomplir si ce n'est que Dieu. Oya sanze umwami mwijoro aramubwira ati imirimo ukora nta wabasha kuyikora kereka atari kumwe n'umwami. Atavuye ku mwami. Turabona hano umwami wacu umukiza wacu waducunguye watubohoye mbese yamuhaye igisubizo. Oya rwose, ariko ahubwo yaganishije ku bifite umumaro ubu ngubu. Yamweretse inzira akwiriye kunyuramo atamusubije ikibazo yabazaga. Yamweretse iby'igiciro bikorerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Yagomba guhinduka wa kabiri, guhinduka mushya, agomba kuvuka ubwa kabiri akaza mu mwami kugira ngo Imana imuhindure. Kandi ndatekereza navuga nti uyu munsi umwami aratuvugisha muri aya magambo. Arashaka kuduhindura, arashaka kuduhindura icyaremwe gishya, ikintu gifite umumaro wo kumuhesha icyubahiro. Nkuko twabijeje nimugoroba, umutima mushya, umwuka mushya, kugira ngo umwuka w'Imana winjire muri twe kandi ngo tubashe kumukorera no kumurabya. Imana itugirire ubuntu kugira ngo muri iki gitondo twuburire amaso yacu kuri yo, idufashe dukingure imitima yacu kugira ngo ihindure mishya, ituhindure inzabya z'icyubahiro cye. Mwami ashimwe. Turashaka kumuramya, kumusenga, kandi ndashaka kuvuga yuko umuntu wese akwiriye kubikora, byaba ari muri rusange hamwe ubu ngubu cyangwa se n'umuntu wese ari kuruha ku giti cye. Turifuza umuntu na niba twitwa abana b'Imana twere guceceka. Twebwe ababyeyi tuzi yuko igihe abana batari gusakuza turababara, duhagarika imitima ku bwabo. Ariko iyo abana bari kuvuga, bari gusakuza, turanezerwa. Ndetse n'iby'ukuri kurusha, ndetse n'iby'ukuri cyane no ku Mana igihe dusenga, igihe tuzamura amajwi yacu, ndetse niyo byaba ari amajwi atumvikana cyangwa adahuye, umwami aranezerwa. Tubikore ubu ngubu. Ndashaka kuvuga ko bene data bamwe, ndashaka gusaba ko bene data bamwe baza bakinyinya Imana bagasaba bagasenga, noneho turaza gusengera ngo duhaguruke. Muri uyu mwanya mwami twongeye kubumbura umunwa wacu tuzamura ijwi, wowe mwami Imana nzima, wowe waducunguye isi itari yaremwa, mwami watugeneye kuba bawe. Mwami ushimwe. Mana tugushimiye ijambo ryawe ryera, tugushimiye mwami kubw'ubwiza bwawe bwera, tugushimiye umwuka wawe wera uhebuje uwo wasukiye abafite umubiri bose. Mwami tugirire ubuntu kugira ngo Mana yo mu ijuru tubashe gukingura umutima wacu, tubumbure n'iminwa yacu ngo ubyuzuze, kugira ngo tubashe kugushimira no kuguhimbaza kubw'amahirwe dufite yo kuba tukibasha kongera guterana, dushobora kuguhimbariza hamwe tukagushimira. Oh mwami, ndagusabye utegure ubugingo bwacu, ugushe muri twe imbuto yawe mu butaka bwera, iyo mbuto imere. Oh mana yanjye, byumye byose bikurweho, birandurwe, kugira ngo habone kumera ibindi bishya. Mwami, ishimwe n'icyubahiro n'ishimwe ryawe. Mwami, uhe umugisha iminwa ivuga kandi uyisige iminwa ushaka kuvugiramo, iyo ushobora kuvugiramo kandi ushaka kuvugiramo. Mana, turagusabye turi hamwe, uhe umugisha amoko yo mu isi yose, abari bonyine bara ibunaka bagutumbiriye, ubagire neza, utugirire neza ku neza y'izina ryawe. Amen. Turicara. Twumve ibyo tubwirwa kandi bisohorere muri twe nk'isezerano. Umwami, niba ijambo ry'Imana ryaravuzwe, nta jambo ry'Imana rizataha ubusa. Ijambo ry'Imana ryose ni imbuto yabibwe, kandi Imana niyo itanga ubuntu kugira ngo ryere n'ubugingo bushya buboneke muri ryo. Mukanya nikirije ku jambo ryanditswe muri Yesaya 42, kugira ngo turebe uburyo umwami yavuze ubwo n'uburyo yaremaga ikintu gishya. Yesaya 42 umurongo wa gatandatu. Yesaya 42 umurongo wa gatandatu. Jyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Umurongo wa karindwi, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Umurongo wa munani, ndi Uwiteka, niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Umurongo wa cyenda, dore ubuhanuzi bwa kera bwarasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha mbibabwire bitari byaba. Umurongo wa cumi, nimuririmbire Uwiteka indirimbo nshya, n'ishimwe rye uhereye ku mpera y'isi. Turageza hano iri jambo ry'Imana ry'igiciro ku bw'abantu bose batari bari hano ejo nimugoroba. Ndashaka kuvuga gusa yuko twasomye Ezekiyeli 36 umurongo 26, ni ibyanditswe mwene data Branham yashingiyeho ikibwirizwa cye. Ndongera masome na none, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Umurongo wa 26:27, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Dore ni ibyo byanditswe. Imana irashaka kutugira abantu bafite umutima mushya, bafite ubugingo bushya, umwuka mushya kubw'ubuntu. Umwami aravuga mu byahishuwe 21 ati, dore byose ndabigira bishya, byose ndabirema bibe bishya. Ubuhanuzi bwa kera bwarasohoye, none dore mbamenyesheje ibishya. Igihe atumenyesha ibintu bishya, dushaka kumuririmbira indirimbo nshya. Ku rundi ruhande hari undi murongo cyase ibindi byavuzwe n'umuhanuzi bigufi cyane ashobora guhindura ubu ngubu, kuko byansaba guhindura umurongo ndiho. Ariko aho ngaho aravuga ko umwuka w'Imana yagendagendaga afite ubushyuhe, atari nk'umuyaga uhuha gusa, ahubwo utanga n'ubushyuhe kugira ngo bugire icyo bubyara. Nuko akomeza muri icyo gitekerezo aravuga ati, ni hahandi umwuka w'Imana ushobora kuba uri koko, maze umuriro w'Imana ukaba uri ubushyuhe bw'Imana aho buri koko, aho niho ashobora kuvuka ubugingo bushya. Icyo ni cyo twese dukeneye. Niba umurimo ugomba kuzura ukemerwa imbere y'Imana, icyo gihe ugomba kuba warasohojwe, ugomba gukorwa ukanasohoza ibyo ugomba gukora kubw'umwuka w'Imana. Ibyo ntabwo bikwiriye kuba ibyacu, imirimo yacu, ibyo twikoreye cyangwa abandi, ahubwo ugomba gukora umurimo w'Imana. Yatanze isezerano muri Ezekiyeli 36:26 ati, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nkibuye, mbashyiremo umutima woroshye. Imana itume umwuka wayo n'imbaraga zayo bikora, ngo bitume ibyo yishimira bisohora muri twebwe, no kugira ngo tubashe guhamya by'ukuri nk'uko byanditse mu Bakorinto 2:17, ngo ibya kera birashize, dore ndababwira bishya. Nk'uko twabyumvise, nta ushyira vino nshya mu dusaho dushaje kuko turika, ahubwo vino nshya ishyirwa mu dusaho dushya. Mariko 2:22, ibyo si twebwe twabigeraho, ariko byamaze kugaragara yuko bishoboka, ko ari ibintu bishoboka ku bwa Gorogota. Hano twasomye yuko yasezeranye isezerano rishya, ko yahindutse umucyo w'abanyamahanga kugira ngo ahumure impumyi, akure mu nzu y'imbohe imbohe n'abari mu mwijima. Mutima w'igiciro, mutima ukundwa, uyu munsi ubyemere mu kwizera, ubyakire nk'ijambo ry'Imana mu mutima wawe, maze uvuge uti, Mwami uko niko biri, wampaye gusohoka, wahumuye amaso yanjye, wa nkuye mu nzu y'imbohe, wakuyeho umwijima, utanga umucyo ku bw'ubuntu. Muri Yesaya 42:9 aravuga ngo, ubuhanuzi bwa kera bwarasohoye, none ubu ndavuga ibishya bitaraba ndabibabwira. Buri gihe cyose hagombaga kuba ikintu gishya. Iteka Imana yashingiraga ku byamaze gusohora, ikavuga ibishya kugira ngo dukomezwe mu kwizera. Nuko rero Iyo Imana iza kuba ntacyo yari yigeze ikora, ntitwari kumenya icyo dushingiraho. Ariko Imana yakoze ibikomeye. Imana yakoreye byinshi ubwoko bw'Abisirayeli mu bihe by'abahanuzi, ndetse cyane cyane no mu ntangiriro z'itorero ry'isezerano rishya. Yanahumuye n'amaso yacu kubw'ubuntu, yaduhaye umutima mushya kubw'ubuntu, yaduhaye umwuka mushya. Ariko turahamya dufite kwizera kutanyeganyega yuko yabikoze ku bwacu, kandi yabikoze muri twe. Ndetse niba hariho umuntu ahangaha utabivuga abihamirijwe koko, mufate uyu mwanya umubwire umwami muti ibyo bibe bisohore uyu munsi. Ntitugishaka amateraniro aho ijambo ry'Imana ribwirizwa ntibigire umusaruro. Ahubwo turashaka amateraniro muri yo aho umwami ahindura ijambo rye rizima rifite imbaraga, kuko twaryakiranye kwizera, twaryakiye tuyifitiye icyizere. Ku bwoko bwa Isirayeli mu Baheburayo 4:2 haravuga ngo ikibwirizwa ntabwo cyagize icyo kibamarira kubera ko bataryakiranye umutima wizera. Dukwiriye kwakira ijambo ry'Imana twuzuye kwizera kubw'umurimo wabaye igorogota. Tureke igihe cyose ijambo ry'Imana rijye ridushyikira ndetse kurengana gorogota. Tuzi by'ukuri yuko amasezerano y'Imana yose ari yego kandi ari amen. Hariho undi murongo nanone umwami wacu yakoresheje ubwo yatangiraga ubukozi bwe muri Luka igice cya 4 ku murongo 18. Yari amaze gusoma umuzingo w'igitabo cya Yesaya, hanyuma hano haranditswe ubwo yaratangira gusoma ku murongo 18 Luka igice cya 4. Luka 4:18 haranditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, ngo kuko yansize kugira ngo mbwirize ubutumwa bw'umunezero abakene, yanumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. Murongo 19 no kumenyesha abantu umwaka iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Elle était dans le prophète Isaïe depuis des centaines d'années. Soudain celui par qui elle s'est bega magambo ahebuje yaramaze imyaka myinshi mu gitabo cya Isaya, ariko noneho wa wundi yavugiweho igihe kigeze aravuga ati noneho ibi byanditswe bisohoreye imbere y'amaso yanyu. Uyu munsi ibi byanditswe bihindutse ibintu bifatika. Uhereye ubu mushobora kuba no kwibonera ibi byanditswe byari maze imyaka myinshi cyane. Mbega ubuntu buturuka ku mwami Imana yacu. Tubyemere, tubwakire, twicare n'umutima ukomeje, kumve ijambo ry'Imana, tuvuge tuti mwami turaryumva, turaryemera, turaryizeye, kandi turashaka kukubona mu buryo bufatika. By'ukuri umwuka w'Imana amanuke, ubishyuwe umuriro umanuke, ikintu kivuye ku Mana kugira ngo ubugingo bushya buvuke. Byabera hehe? Twabyumvise ejo nimugoroba. Ibiti bya kera byari byumye, nta bugingo, nta buzima burimo. Ariko ibyo biti bya kera mbere byari bifite imbuto. Noneho imbuto yaguye mu gitaka, izo mbuto ziramera haboneka ishyamba rishya. Niko n'uyu munsi bimeze. Naho ibintu byose bituzengurutse byaba byumye, Imana yatanze ubuntu, imbuto yayo igwa mu mutima wacu, ikereye gusa gukorwaho n'umucyo uva mu ijuru, maze ikabobezwa n'umwuka kugira ngo tubashe gupfa. Dukwiriye gupfa, byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana 12:24 ngo iyo imbuto iguye akabuto kaguye mu gitaka iyo kadapfuye kaguma ari konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ubugingo bwacu dukwiriye kubonera mu rupfu kugira ngo Imana iduhe kuvuka ubwa kabiri. Umwami aduhe umugisha. Ubwo turi gusobanura icyo cya kabiri kibwirizwa, ariko ndabasabye mubyumve mubyitayeho, mwakire ijambo ry'Imana muvuge muti mwami waduteranije kuko udufitiye umugambi, kandi turashaka kwinjizwa kubona umwanya muri uwo mugambi. Dugume dutumbiriye Gorogota nkuko ndirimbo bivugwa ngo unyuhagire maraso y'igiciro ya Yesu mu isoko y'ubuntu yeza. Mwami nifuza kuba wawe none ukeze iteka ryose. Tumwegure ubugingo bwacu kandi by'ukuri abe adufitiye icyizere koko. Ikibwirizwa cya Branham gisobanurwa gitangiriye hano. Ibiti byose byaturutse mu gitaka, ibimera byose byamize bituruka mu gitaka, umwuka w'Imana bitwikiriye, maze ibintu byose bifite ubuzima bituruka muri ibyo n'inyamaswa byose. Umwuka w'Imana genda gahunga ni iki cyabaye hanyuma ubugingo umuntu muzima araboneka. Imirimo yacu yose imibiri yacu twese icyo gihe yari ihari ko twese twaturutse mu kungugo, twari tugizwe n'ibintu bidafite ubuzima byo mu gitaka. Murabona ibyo turiye byose biba byapfuye. Urugero ingano turya cyangwa umutsima cyangwa se inyama, inyamaswa yaje gupfa, tubaho gusa kuko hari ikintu cyapfuye ku bwacu. Iyo turiye ifi irapfa, turiye inka irapfa, kandi icyo turya cyose hari ikintu kibanza gupfa mbere yuko tukirya, rero bikabyara ubuzima muri twebwe. Murabona niba hari ikintu kigomba gupfa kugira ngo tubeho mu mubiri, mbese bimeze bite ku bugingo bwacu buzaba iteka ryose? Nuko rero hari ikintu cyagomba gupfa kugira ngo tubeho iteka ryose. Murabona muri we twabonye ubugingo buhoraho, tubona ubugingo buhoraho. Rero nashakaga ko mwumva mu gihe dukomeza kubisuzumira hamwe. Umwuka wera aramanuka akagendagenda hejuru y'ibyaremwe. Murabona bwa mbere Imana yaremye umugabo, hanyuma irema umugore. Yabanje kurema umugabo, sinshaka kwinjira muri iyo ngingo muburebure. Umugore ni yaturutse mu mugabo, nuko amaze kuremwa yari umugore mwiza ku isi. Ndabona afite imisatsi miremire igwa inyuma. Reka tugerageze kumushushanya, kumureba uko yari ameze. Yari afite imisatsi itari umukara, amaso ye hari ubururu nk'ijuru ritafite aho rigarukira. Icyari ikintu cyiza Adamu ashobora kubona nta cyanduye cyari kirimo byose yariboneye. Wenda se ashobora kuvuga ati Adamu umuyaga urambangamiye, akazamura ikiganza buhoro maze bigahita biba. Ntabwo wari afite rwose, bari barashyizweho gutegeka byose. Ashobora guhamagara intare ngwino, intare ikaza akayikorakora ikamukurikira nk'uko ipusi yagukurikira. Nuko hakaza n'indi nyamaswa nayo, hanyuma kaza bikazana n'intama n'ibindi, ntihagire ikintu bibatwara. Nuko umugoroba bw'izuba riri kurenga, akamubwira ati mukunzi reka dukwiriye gufata umwanya wo gusenga, dukwiriye gusenga ntago byari dini, ntago byari imyaturire runaka, ahubwo hari mu cyumba cyiza ahantu heza aho ngaho mu busitani, nuko bakicara data akamanuka umucyo we mwinshi uhebuje wamubanzirizaga imbere ugenda umanuka ubasanga. Nuko nakumva ababwira ati bana mbese mwagize umunsi mwiza, uyu munsi wabere mwiza, narinje kubahobera kubasoma by'uyu mugoroba, nuko akabahobera bombi bahobera mu biganza bye mu maboko ye, hanyuma akagenda. Maze Adamu ya akatega ukuboko akambwira ati rambura ryama hano ndaguseguye, nta kintu kibi cyashoboraga kubagirira nabi, byose byari amahoro, byose byarahawe umugisha data yari yarateguye byose. Nuko hanyuma icyaha kiraza cyonona byose, nibyo. Ariko ubwo nabwo twari duhari, mwebwe abagore mujya mwakira imbuto y'ubuzima kugira ngo ivuke, ibyo nimwe nibyanyu. Mureke mbabwire ngo byedeni imbuto ya pomme si yazanye ibyago. Murabona umugore niwe umugore si we wacumuye, umugabo niwe wacumuye, ahubwo umugore we yarashutswe. Adamu we ntago yashutswe, yarazi neza ibyo ari gukora, ariko Eva we yibwiraga ko ari gukora iby'ukuri, yashakaga umukirushijeho, shaka ubwenge ubumenyi bwisumbuyeho. Dore hano muri Bibiliya icyo nicyo mukwiriye guhagararaho. Eva yaravuze ati dore Imana yaravuze, nuko inzoka nayo mbese koko Imana yaba yarabivuze koko? Maze iramukurura mushukashuka, ariko Adamu we yabikoze nkana, yabikoze abizi, kandi ibyo byari igishushanyo gishushanya Kristo utaracumuye, ahubwo wahindutse icyaha ku bwacu. Murabona muri Yohana 10:8 aravuga ngo mfite ububasha bwo gutanga ubugingo bwanjye no kubwisubiza, kandi yikoreye ibyaha byacu ku bwacu kugira ngo aduheshe gukiranuka kw'Imana. Murebe nshuti rwose birahebuje, niba byarasabye yuko umwuka wera agenda hejuru y'isi ayibundikiye atanga ubushyuhe kugira ngo ibintu byose bibashe kumera, ibintu byose bibashe kuremwa, natwe turemwe dutyo turi icyo turi cyo, ntabwo twabajijwe niba dushaka kubaho cyangwa tutabishaka. Imana imenya byose mbere, yari izi ko tuzaba turi hano, kandi yaturemye uko turi, ntabwo dufite ikindi cyo kubivugaho. Ni nako bizamera mu gihe cy'umuzuko, izakora ku buryo ibintu byose bigize umubiri bizegerana, imiyaga ine yo mu isi izahuha, maze umuzuko ubeho ku mperuka. Mbese tuza baho tumeze dute? Tuzaba abasore n'inkumi, tuzabana na data uhebuje. Murabona, ariko mushobora kugira amahitamo yanyu, mushobora kubyemera cyangwa kubijyanga. Mwaremwe mugizwe n'ibigize hano iyi si, uko niko mwaremwe. Ariko noneho mushobora gufata umwanzuro niba mushaka ubugingo buhoraho cyangwa utabushaka. Yari icyo uzaba cyo n'izina ryawe. Murabona umwuka wera ari hano, ari aha, kandi aradutwikiye by'ukuri. Twakuwe mu mukungugu, ariko hari ikintu cyashyizwe muri twe ari cyo bugingo buhoraho. Ababyaye ntabwo ubwenge bwanyu bwa kavukire bwabikora, kuko ntabwo bwemerwa n'Imana rwose. Amadini yanyu ntacyo avuze imbere y'Imana, oya, na teolojia yanyu nayo ntacyo ivuze. Umwuka wera akwiriye kumanuka kugira ngo abahe gusabana n'Imana, abahe ubugingo buhoraho kugira ngo muzazuke ku meruka. Umuntu atavutse ubwa kabiri ntabwo yabona ubwami bw'Imana. Murabibona nshuti zanjye, ubwenge bwanyu ntacyo bumaze kuri ibyo. Niba uvuga ngo nakiriye umwuka wera navuze mu ndimi n'ibindi, ariko ibyo nabyo ntabwo aricyo bivuze. Numvise abadayimoni nabo bavuga mu ndimi n'umwuka wera nabo. Gukiranuka gukiranirwa ni iki? Gukiranirwa ni ugukiranuka kwacuritswe. Murabona Satani ibintu byose arabyigana. Mbese umupfumu ni iki? Ni umuhanuzi ugoramye. Murabona Satani ashobora gufata ikintu akakigoreka, ariko kwigishijwe ibinyuranye n'ibyo, kandi tuzi ibyari byo. Niba rero twarigishijwe hashingiye kuri Bibiliya, umwuka wera araza akatwinjiza mu itorero mu mubiri. Mwumve, niba mudashaka kwakira Kristo, isi yo izabafata. Mugomba gufata umwanzuro. Ntabwo wasohoka ngo ugume uri wa wundi. Oya, umwuka wera ari hano, aratwikiye, arahamagara, arakora. Yaba gusa yashobora gukuraho umutima wiwe. Aravuga ati nzabaha umutima mushya n'umwuka mushya, ubwo nibwo nzinjira ubwanjye. Ibyo ni iki? Hanyuma araza nk'ikimashini gikora umuhanda kugira ngo gice kiringanize umuhanda wanyuramo. Inzira ya haleluya, umwuka wera aramanuka akaringaniza byose, agashyira byose kuri gahunda kugira ngo mubashe kunyura mu nzira y'Imana mufite umutima mushya. Na ahantu hashya ho gutura ni umwuka mushya, byose bihinduka bishya. None Satani yagaruka te ngo yongere abajyane? Oya, ntabwo bishoboka. Abona yuko Imana yaguhinduye ubuturo. Byose biri kuri gahunda, ibintu byose byahinduwe bishya. Haleluya, amen. Ndumva noneho ubu nguwe neza rwose. Umwuka wera uramanuka agatunganya byose, agasohora ibya kera byose harimo na Satani n'ibye byose, agatanga umutima mushya, ubugingo bushya. Murabona si ibyo gusa, hanyuma araza we ubwe kugira ngo abone uburyo ubugingo bushya buvuka. Nakwifuje kuba munini wikubye kabiri uko ngana ubungubu. Murebe nene ibyo akoranye n'abashiki banjye. Uyu munsi hari ibintu byinshi bishingiye ku bwenge, ndetse no mu itorero rya Pentecote bagashingira ku marangamutima, ku bintu bihambaye. Ntimukanyurwe no kwigana mu gihe abenshi mu ba Pentecote bakonje ari akazuyazi, umwe yita ashaka amavuta undi ibindi. Ibyo ntibibakurure kuva kuri Pentecote ijuru, kuva ku munsi wa Pentecote ijuru ryuzuyemo ibintu by'ukuri, ibintu bizima. Azaba umutima mushya, umwuka mushya, hanyuma agashyira umwuka we muri uwo mutima mushya. Reka twunamisha imitwe yacu kugira ngo dusenge. Twunamisha imitwe duhumirije. Muzi yuko mwakuwe mu mukungugu, nuko murebye hasi aho mucuritse umutwe niho muzasubira mu mukungugu w'isi. Mukungugu wari uhari ubwo isi yaremwaga. Ariko murebe, hari ikintu kiri muri mwe: umwuka, ubugingo, wa mutima wa kera wibuye w'isi wakuwemo. Murashaka umutima mushya? Murashaka ko umwuka we noneho winjira muri mwe by'ukuri, kugira ngo noneho ubashe gukorera muri mwe, ukorere muri mwe, wigaragarize muri mwe? Aragendagenda hejuru yanyu, noneho arashaka kubaha umutima mushya. Mpagaze hano ntazi icyo gukora, ntazi icyo navuga. Yesu, mwami wanjye, mukiza wanjye,
uri hano murabona niba mushaka kugira uruhare mu muzuko birasaba yuko muri mwe habamo ikintu kibinjiza mu muzuko mbese hano hari umuntu ushaka kuzamura ibiganza akazamura ikiganza kuko ashaka kuza kuri Kristo mwitabe ijwi abahamagara mwakire umutima wanyu umwuka we mutima wanyu mwifuza kuba umukristo no gukorera umwami no kumukurikira oh imana iguhe umugisha imana iguhe umugisha na hariya naho imana iguhe umugisha wa mugabo we nawe imana iguhe umugisha imana irabazi mwese muzamure mwese ibiganza imana yari izi ko tuzaba turi mwisi yari izi buri rurabyo rwose buri sazi yose byose nta n'inyoni yagwa ngo imana itabizi nuko rero uvuga uti mana dore ikiganza cyanjye ndi njya gusenga ikintu cyambayeho ariko sinabashije kubaho ubu imibereho nifuza kubaho byarazaga bikagenda ariko mwami bihinduke ijambo ryawe riravuga ngo uzaduha umwuka wawe ushyire mu mutima wacu uravuga uti habaye iki na kiriya nuko ntibyagenda neza niko uko niko umuntu aremwe hari wavuga uti mwene Abraham navuze mu ndimi narahanuye ariko uyu munsi simbivugaho ariko ngo urya munsi benshi bazaza bavuga bati mwami mbese nitwakoze ibi byose mu izina ryawe igikenewe ni umwuka mushya ni umutima mushya noneho Kristo ari bugufi yanyu mbese ntago muri kumwumva ibyo muhura nabyo byose mukunda umwami Imana iri ku ntebe yayo icyaba cyarababayeho cyose ahari umuntu yarabasetse umuntu yabavuze nabi icyo ari cyo cyose urukundo rw'Imana ruri mu mitima yanyu ntihagire uwo mubaraho ibyaha wari wese niba uvuga uti nzabimwitura nzamusubiza aho ntabwo ari umwuka wari uri muri mwe aho nta mutima mushya nta bugingo bushya Imana ibaha umugisha Imana ibaha umugisha na hariya Imana ibaha umugisha noneho twese tujye gusenga data wo mu ijuru umuyaga uhuha hanze kuki nikirije nitabye ubwo nahamagarwaga hari wari umurimo wawe ukomeye ni koko nzi ko wari umurimo wawe ubutumwa bwari bukomeye mwami nuko icyo bagusaba cyose ukibahe mwami ndasaba n'umutima wanjye wose fata uburwayi bwose ibibabaje abantu byose ubibambure bohorwe umwuka wera aze muri bo kandi icyo gice cy'ubugingo bwabo cy'umutima wabo icyo wibikiye cyuzuzwe bakiremo ijambo ryawe ryose aho mu mitima yabo bagire imyitozo mishya kwizera gushya n'imbaraga nshya mwami ubugingo bwawe buri muri bo bugaragare bucengere mwami ndagusabye ubane na bene data na mwene data Joseph n'abandi bene data bose bakora umurimo ubane nabo ubaho umugisha no mu gihe cy'igiterane gitaha mwami ndagusabye ubane nanjye ubane natwe twese mu gihe tugiye kandi umwuka wawe abe muri twese amen.
Je l'aime. Oh, je l'aime.
Ndamukunda. Oh, ndamukunda. Ndifuza kumubona. Nicyo cyifuzo gikomeye cy'umutima wanjye. Nifuza kubona umwami wanjye Yesu mukunzi. Mbese nicyo cyifuzo cyanyu. Torero ry'umwami musangire uyu mugisha. Yaravuze muri Mateyo 28 ngo ubutware bwose nabaye mu ijuru no mu isi, ibyari biri mu mana byose byasutswe muri Kristo, n'ibyari muri Kristo byose yabisutse mu itorero. Oh, mushyire ku ruhande ibindi bintu byose, mwakire umutima mushya, umwuka mushya. Ndabakunda, muri abantu beza. Ntabwo namarana namwe igihe kirekire ngo mbagukomeza kugenda, ariko ndasaba Imana ngo ibahe umugisha, ibane namwe. Nibyo, Imana ibahe umugisha kugeza ubwo tuzongera kubonana. Rwose ndababwiza ukuri, amagambo yose yankoze ku mutima cyane, yancengeye mu mugingo. Nababwiye ejo nimugoroba twumvise ijambo ry'Imana iyi myaka yahise yose, twayizeye n'umutima wacu wose. None dufite icyifuzo gikomeye cyane, twifuza yuko ayo magambo ahamirizwa. Twifuza ko Imana ibyo ikwiriye byose ibyiha. Twumvise kenshi ko umwami azadushumbusha byose, azagarura byose, azasana byose. Nk'uko umuhanuzi Yoweli yabihanoye, hazaba umwuzuro, nta kizaba gihari cy'igice. Yoweli 2:26, umuririmbyi w'indirimbo umwe yararimbye ati, ibyuzuye birahari mu isoko y'igorogota. Ntidushaka ibibonetse byose, turashaka iby'Imana yahaye itorero ryayo, ibyo duhabwa na Gorogota, uburenganzira bwacu, ibyo dukwiriye, ibyibwe. Itorero ry'isezerano rishya, bya bindi yahoranye ku itangiriro, nibyo dushaka ubu kwiherezo. Kandi ni rimwe mu masezerano ahebuje aho twize. Umwami aravuga muri Yoweli 2:25 ati, nzabashumbusha. Twabisomye kenshi byakoze n'umwa 3:21. Yesu Kristo ategerereje mu ijuru, ategereje igihe ubwo iby'Imana avugiye byose mu kanwa k'abantu zibaye uherekera kose, ategereje ko byose bisohora. Ibyo bigomba gufatika. Niba ubu dutegereje imvura ya mbere n'iya nyuma, nk'uko imvura ya mbere yaje, niko n'imitima yacu ubu ikwiriye guhindurwa mishya. Ibitekerezo byacu, imitima yacu, byose amarangi y'umutima wacu, byose bigomba guhindurwa bishya. Ahari hano icyo bisobanuye mu cyongereza agiye bigorana, ariko Imana kubw'ubuntu yaduhaye amarangamutima, umutima, ibitekerezo byari muri Kristo. Kuko uko niko byanditswe mu Filipi 2:5, umuntu wese agire umutima nk'uwari uri muri Kristo. Uko umutima wari umeze, uko yatekerezaga ubugingo bushya, umutima mushya, hanyuma tukambikwa n'imbaraga ziva mu ijuru, ku buryo imbaraga z'Imana arizo zikorera muri twe. Pawulo yirataga ndetse intege nke, agashaka kugaragaza atyo yuko atari we wagize ikintu akora, nk'aho imbaraga zagaragaye zaba zituruka muri twe nk'uko intumwa zavugaga, ahubwo ko ari imbaraga ziva ku mwami, kandi ko zagaragariye gusa muri twe abizera. Abakorinto 2:12-19, hari umurongo uvuga ku mutima mu muhanuzi Ezekiyeli. Rwose ni byiza ko tubi tekerezaho ni mu gice cya 18 Ezekieli igice cya 18 uhereye ku murongo wa 30 Nicyo gituma ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri mwa b'inzu ya Isiraeli mwe niko umwami Uwiteka avuga nimugaruke muve mu bibi byanyu byose ibicumuro byanyu byose kugira ngo ibicumuro byanyu bitabatera kurembuka nimute kure ibicumuro byanyu byose ibyo mwancumuyeho byose mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya kuki mwarinda gupfa mwa b'inzu ya Isiraeli mwe kuki mushaka gupfa ntibisanzwe ku murongo umwe uravuga ngo nzabaha umwuka mushya none hanoho mukanwa kuwo muhanuzi umwe n'ubundi aravuga ngo nimwirememo umutima mushya n'umwuka mushya none niki kigomba kuba mbese tugomba kubikora twa urema mbese byagenda bite biroroshye kugira ngo Imana ibashe kubikora bwa mbere dukwiriye kuba twiteguye kwiyambura ibintu byose byo mu buzima bwacu bwa kera na kamere yacu ya kera ubwo nibwo umutima mushya uzaza aho niho ibyake uwakera uzavaho uzarangira maze ibyakera nibirangira nibivaho byose bizahita bihinduka bishya kuko ibyakera biratubangamira gusa hano ku 33 haravuga ngo nuko mwihane uve mu bicumuro byanyu byose kugira ngo bitababera impamvu yo kubaciraho iteka kubarimbura murebe noneho guhindukirira Imana ukareba Imana ugatera umugongo ibintu byose bitakwemerwa imbere yayo byose bikwiriye gukurwa mu mitima yacu byose mbese ibitekerezo bibi byose bituruka he mbere yuko bihinduka ibikorwa byose gomba kuva mu mitima yacu minsi ishize naganiriye n'umusore ndamubwira ni bisa nkaho nitambika abantu kandi nge nifuza kuba nababera umugisha arambwira ati umva ati nta muntu witambika mu nzira ndambwira ni njyewe wibera inzitizi nawe icyo washobora ikirenze washobora ni ukwitambika mu nzira yawe gusa nta witambika undi ndatekereza hari twese niko bimeze hari igihe twifuza kureba abandi akandi akabaho tubyikoreza ariko turi imbere y'Imana niba ubuzima bwacu bwo kwizera budakomeza imbere butigera imbere ntabwo ikibazo gituruka ku bandi ikibazo ni icyanjye ni kubera ibimbere inzitizi bikubera inzitizi kandi nitwe ubwacu twibera inzitizi buri wese ku rwe ruhande none hano aravuga ku 31 nimute kure ibicumuro byanyu byose ibyo mwakoze mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya ibyo ni ibisabwa bitagomba kubura kugira ngo Imana ibashe kurema ibyo muri twe kwiyambura ibya kera tugahindukira tukareba ibishya kubw'ubuntu bw'Imana kandi ibyo ni umwanzuro w'umutima tugomba gufata kandi uwo mwanzuro w'umutima ntitwabasha kuwufata ubwacu ndetse ntitwabufashe ku bwacu kwizera kwinjiye muri twe ubwo twumva ikibwirizwa maze dusobanukirwa yuko duhindukirira tukareba umwami hanyuma ibisiga byose niwe ubikora ubushake bukwiriye gushyirwa muri twe ubushake aho naho niwe ukora byombi atanga ubushake agatanga no gushyira mu ngiro kugira ngo amaherezo kubaho uwirata wari we wese avuga ati ngo njyewe nabishoboye ahubwo uwirata yirate umwami ni 20:2 igendana rwose nimute kure ibicumuro byanyu byose ibyo mwancumuyeho kandi mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya. Kuko kuki se mwashaka gupfa mwab'inzu ya Isirayeli mwe? Ezekiyeli 18:31. Kuki mushaka gupfa itorero? Umwami ni muzima kandi ni muzima kugira ngo duhe ubugingo bushya. Agenda agenda hagati y'ibitereko birindwi by'amatabaza bya zahabu. Twifuza kongerwa imbaraga, twifuza kongerwa imbaraga muri aya magambo yose, kuko buri jambo ryose Imana itubwira rifite impamvu, rifite intego, kandi ntiryataha ubusa, ahubwo rikwiriye gusohoza icyo yaritumye. Umurongo wa nyuma mu gice cya Ezekiyeli 18 uravuga ngo Ezekiyeli 18:32, erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Niko umwami Uwiteka avuga ati, nuko muhindukire murabaho. Guhindukira gushingiye kuri Bibiliya kuzazana ubugingo bushya bwa Bibiliya. Bizaba ari ugugaruka kuzuye ugahindukirira Imana ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi nitumuhindukirira n'umutima wacu wose azemera kuboneka, kuko byanditswe ngo ushaka arabona, ushatse arabona. Aho ni Matayo 7:8 na Yeremiya 29:13 ngo nimunshakisha umutima wanyu wose nzemera ko mumbona. Guhindukirira wese ugahindukirira umwami, ugahindukira rwose muri ubwo buryo, guhindukira gushingiye kuri Bibiliya, ukareka ibya kera ukabisiga inyuma, maze amaso yacu tukayahanga Yesu Kristo, we uhindura ibintu byose bishya ndetse n'ubuzima bwawe. Ashobora no gusana amahano ya kera akaduha umutima mushya rwose. Ibyo turabyifuza, kandi tuzi yuko ibyo yasezeranije nta kabuza azabisohoza. Aduha ibyo dukeneye kugira ngo twemerwe imbere ye. Imana ireme icyo kirere, ikirere cy'umwuka, ikirere kumva tuguwemo neza, ikirere Imana ishobora kugira ikikoramo, ishobora kugira ikiremamo, atari wowe, atari jyewe, ahubwo turamwiyegurira tukaza kuri we, tukishyira mu biganza bye. Ibisigaye ni uzabikora ku bw'ubuntu. Umutima mushya, ubugingo bushya, umwuka mushya, maze uko niko Imana izagaruka mu itorero n'imbaraga z'umwuka, kugira ngo nanone yongere inyeganyeze ijuru n'isi, ikongere igahamiriza ku jambo ari ukuri. Hari igihe twifuza kwigaragaza mu bantu, twifuza guhamagara tukajya mu mihanda, tukajya mu moko yose, mu mahanga yose, ariko hakwiriye kubaho ikintu kiruta guhamagaza amagambo gusa. Imana ubwayo ikwiriye kuba ariyo ibiri inyuma. Imana igomba guhamiriza ijambo ry'ubuntu bwayo ngo ikorana nabo, ihamiriza ijambo bavuga ijambo ryayo nkuko byari ku itangiriro. Ntabwo tuza mu materaniro kugira ngo twumve ijambo gusa, ahubwo dukwiriye kugira igitekerezo muri twe, iki gitekerezo cyo kuza kubonana n'Imana, kubona imigisha idusezeranya mu ijambo ryayo. Niba tuza guhabwa inyigisho gusa, twakira inyigisho gusa. Imana ikora bingana no kwizera kwacu. Umwami wacu yabajije kenshi ati, mbese wizera yuko ibyo nabigukorera? Maze ibyo biraba. Dukwiriye kuza dufite kwizera gukenewe igihe turi kumva ijambo ry'Imana, atari ukugira ngo twumve ijambo gusa, ahubwo kugira ngo tube duture dufite kwizera nagihamya cy'ibyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Nuko niba tuza tugasenga n'umutima wacu wose kugira ngo umwami yihimbaze yiheshe icyubahiro, ibyo nabyo umwami azabikora. Twese muri twe dufite icyifuzo gikomeye ko Imana yakuheshe icyubahiro. Mbese niko biri koko? Niba ariko biri, izabikora vuba. Uko biri kose, ibyo bizaba mbere y'uko umwami agaruka. Kuko tutazi ngo ibyo bizatwara igihe na gute, nta muntu n'umwe ubizi. Twese turabyiteze, ariko ntawavuga ngo ni ryari, ngo bizaba ryari. Ariko icyo tuzi cyo ni kimwe, mbere y'uko umwami agaruka tuzongera kubona ubwiza bwe. Ariko twakwifuje no kububona uhereye umunsi, kandi niba wizeye umunsi wabubona. Nta hantu na hamwe umwami yabarabwiye abantu niba mushaka kubona ubwiza bw'Imana muzagaruka ikindi gihe nzabubereka. Oya, uko byagendaga kose, haba ku barwayi, haba abanyabyaha, cyangwa se umuzuko wa Lazaro, hose igihe umwami yabaga hari, igihe cyose byari kwizera yuko ashoboye gukora ibikenewe muri icyo gihe. Nuko rero dukwiriye kwinjira mu bwiza bw'Imana kugira ngo tubashe kubona ubwiza bw'Imana. Kandi rwose nakabuza umwami yumvaga rwose atari byo ubwo Maria amubwiraga ati nzi ko azazuka ku munsi wa nyuma, akumva uburyo ari kubikira mu nzagiye. Rwose umwami ntiyabikunze, yarambwiye ati ninge ubugingo, ninge muzuko, musaza wawe azazuka bitari kumeruka gusa. Nuko ategeka ko bakuraho ibuye. Yari aho kandi ibyo byashobokaga gusohora. Niba ari hano, ibyo bishobora kuba ubu noneho byaba hamwe nawe, kandi twizeye yuko ari hano. Nta kundi twabigenza kuko nibyo yavuze mu ijambo rye. Duteraniye mu izina rye kandi ari hano. Ntabwo ashaka kuzabikora ejo, oya, ahubwo nonaha muri uyu mwanya. Kandi ndatekereza yuko twari dukwiriye gufata umwanya ngo dusengere hamwe, hanyuma mu gihe turi gusenga dushakishe umuyoboro uduhuza n'Imana, maze tuyifatire ku magambo kugira ngo ibashe guhamiriza ijambo ryayo hagati muri twe. Kaduhaguruke noneho dusengere hamwe.
Peut-être pouvons-nous chanter d'abord le refrain tel que je suis.
Ahari twabanza kuririmba iki gitero ngo uko ndi kose nta cyanjye nzanye.
Sinon ton sang versé pour moi.
Uko ndi kose nta cyanjye bwite nzanye, keretse amaraso yawe amenetse ku bwanjye. Amaraso yawe anyuhagira ibyaha byanjye, si bitari imbaraga zanjye, ahubwo izawe mwana w'intama. Ndaje. Turashaka gusengera hamwe. Data wo mu ijuru, tugushimiye n'umutima wacu wose, tugushimiye ijambo ryawe ry'igiciro ryera, tugushimiye ko wongera gukora ikintu gishya, atari ku bwacu gusa no mu bwami bwawe, ahubwo ukabikora muri twe kandi ukadukoresha. Urashaka kwigaragaza, ushaka kwishura mu bundi bushya, ushaka kongera guhamiriza ijambo ryawe mwami. Wongere ureme ubugingo bushya bw'umuzuko muri twe. O mwami, tugushimiye ubuntu bwawe buhebuje, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye kuri hano. Ngwino mwuka w'Imana, ngwino utumanukire mu mwuka wera ku itorero. Mwami, twakiriye ijambo ryawe Mana ikiranuka, duteraniye imbere y'amaso yawe
Mwami ukore ibisigaye. Haleluya. Ubikoreshe imbaraga z'amaraso yawe, imbaraga z'ijambo ryawe n'umwuka wawe. Ukore ku buryo ibimenyetso ibimenyetso n'ibitangaza biherekeza ikibwirizwa cy'ijambo ryawe aho ribwirizwa. Mwami ugirire imbabazi imwe abari mu bibababaza, bari mu mibabaro na baremerewe afite ibyifuzo byo bose. Mwami ubu bashyire mu kwizera ikiganza cyawe cyacumiswe. Mwami waratubohoye, wafunguye inzu y'imbohe uratubohora. Mwami turagushimiye umucyo wawe watumurikiye turi mu mwijima. Mwami ukiranuka, duteraniye imbere yawe kugira ngo twakire ibyo waduteguriye. Ubikore mu mbaraga z'amaraso yawe. Mwami ukiranuka, tubatirishe umuriro n'umwuka. Mwami ukiranuka, utange ubuntu bwawe kugira ngo itorero ryawe ryongere ryambikwe. Mwami duhinduke abahuje, tube abantu bahuje umutima n'inama. Ikirere cy'Imana kibe hagati yacu, mu mitima yacu, mu buzima bwacu. Mana ikiranuka, ijambo ryawe rihinduke irifatika, risohorere muri twe, hagati yacu, urihamirize hagati yacu, ndetse dukoresheje uduha umwuka mushya n'umutima mushya, umwitozo mushya muzima tugirana nawe, kandi utwuzuze imbaraga zawe n'umwuka wawe. Turabigushimiye Mwami mukundwa, duteraniye hano imbere maso hawe hera, kandi ntidushobora gutaha nk'uko twaje. Mwami noneho turizeye, noneho twizeye ko wohereje ijambo ryawe kugira ngo ridukize, kugira ngo ritugarure mu nzira ikwiriye, ngo ritubohore. Nibyo Mwami, wohereje ijambo ryawe rwose mu buryo bwose butandukanye. Mwami tugushimiye muri aya materaniro, wavuze ijambo riduhumuriza twese, nubwo byose bitasohora kuri bose cyangwa byose ngo byose ari bya bose, ariko byose ubikora. Mwami ntawaza ngo ntahure nawe. Mwami haleluya, ishimwe n'icyubahiro no kuramwa bibe iby'izina ryawe ryera, wowe waneshereje igorogota. Haleluya, wahindutse isezerano ry'amahanga kugira ngo agakiza kawe kagere ku mpera y'isi, kandi umwuka w'Imana yari kuri wowe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'umunezero bubashe kubwirizwa. Mwami mukundwa, uwo mwuka wera w'Imana mwiza abe kuri twe kugira ngo natwe tubashe kubwirizwa ubutumwa bwiza bumwe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bitari mu magambo gusa, ahubwo bibe bihamya bigaragaza umwuka n'imbaraga. Mwami noneho urabona abari hano, ukabaza uti mbese ushobora kwizera, ushobora kwizera ko nakoze ku buryo ibyo bigushyikira? Ushobora kwizera ko byose byateguwe? Mwami tugushimiye hamwe, nuko wime muri iki cyumba cyacu habemo ikirere cy'umwuka wera cyera. Ntabwo twizera ibibonetse byose, turakwizera, twizera ijambo ryawe, twizera amasezerano yawe Mwami mukundwa, kandi tuzabona asohora. Izina ryawe ryera rihebuje rihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mushimire Umwami, muhimbaze izina rye, kuko ari hano kandi akorera mu mwuka we mu mukumbi waba cyumuje amaraso kugira ngo areme ubugingo bushya. Haleluya, haleluya. Kugira ngo noneho dushobore kuririmba indirimbo nshya. Mana ikiranuka, gushimwa no guhimbazwa bibe ibyawe ku bw'iteka ryose. Haleluya.